cha chechi suri ya muri zi future ajitoka moyani
mami wa bebe tingali kushitanda ya boza jaja mbulira abana bango boli balera ugembe Brian Dennis oboli bakuma mbulira Mbulirako nga muri akibaze bwe tukula noyo tujja kuba bulungi era bwe yakkiriza bwatyo nakutuka nakula ne jjajja eyantwala ku ssomero ne nfuba okuyiga n'eddiguli ne nfuna mulimo ne gubula Denisi teyakula future teyagiraba ate pasta Bugembe Tuka kone kulubudo Future limo katonda Future chechi
Future Elimo katonda Ibi sena miange Nyo maso Bili moyo
Bili moyo yesu
Maso hey. Wala vika wala Mkwato mkono Nangende tuka Future yange Zijukira katoka nge kana kama mama Zijukire mse Bambino Karika wala katoka lunji Yayu wala muto Barogo wakarugane kafa Tekala ma future
Nafa bwato
Ila nafe Mukama ye ya yamba Nabuza mama mokutia Chovanze dako Mama nangumia Kwano guma, guma Mani timukama Alibano kola Totia mwana wange
Mwana mama
Totia
Kuma mama
Tunurira mukama Zali mareka
Tunurira yeso yo
Nangene nguma
Nakuma
Nga mama mwea yogera Okutuka wano Okumera wano Yesu ya nyange Future yange Eli moyo Future Eli mukatonda Ibisera byange byo maso Bili moyo
Bili moyo yesu
Maso hey. Wala vika wala Mkwato mkono nange nituka Future yange
Abamu tulimo future Chokela tulinze future Nyamba, nyamba otalisinza Ababubuka badusemo kwanga bagenze kucheyo kunonya future Abawala balina minzani batupima pima Tetulina future Christmas ya biri mutano Idi emala netuka na ye future yetuka di Yumirwa nyaka gambo mukama ye baziwe yesu kubanga afayo Ye bazibolwe bye birungi byasakula ye bazibolwe byo byanatero kukola Wandibate wasoma genda wala mulinnya lya yesu genda wala Byokola ngate bikuwa manyi na ye mu yesu mulimu amanyi Bakugambye nti omutwe gwo mwavu Toli mwavu omutwe gwo mugagga nnyo tebakulimba nti tolina future Alina yesu yalina future
Future Eri mukatonda Ibisera byange byo maso Biri moyo
Biri moyo yesu
Maso Wala vika wala Nkwato mukono nange nituka Future yange